KAMI Music. Ooh,
ooh. Yeah. Manabana Heart.
WestsideMusicBlog.net.
Nima wishinga ine wanitumila kofoni kuniuza sa kusunga pwino, and that you're coming back home. Nima lindila epo waila wanilembela kotexti. To take that Terry Grady. Oh, no, no, no. Oh, for that deep ways I need. On this back.
Cozy. Even if I can give
up. I'm not a coolie, baby.
Cozy. Even if I can give
up. I'm not a coolie, baby.
Cozy. Even if I can give
up. I'm quite in some.
Vela monga ni muselo. Nina kukapa nikala kumatelo. Hatu muvi janyumba enzo ni kumbusa weo. Nima misinga mawaku mumiseo. Nima misinga pevi ntuvenze weo. Nima misinga chikondi chako. Nenzelu sama wana nizonde lapo na magelo. Malata na siri za kupende. Ka appetite na kukana ende. Nikali nikulindila. If this is a game to you, okay you win, I surrender. Ok wakua ni shashani. Ndawa inechani vuto panga kopulani. Ok you made your point now. Please come back. This no longer funny.
Ina takangiwa
kungala kulipe you.
Kozi ina takangiwa
kukona kulipe you.
Kozi ina takangiwa
ukwa ni sabwa.
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.